Don't be scotadio. Eh. Kimambi, kibabe. Kimambi, bas fos kibabe. 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 Ishu. As you know, one a man, you know, one a man, you know, one a man, you know, one a man. Hello, away.
It's the kids, baby.
Issue. And go show one a man. Hello. Juicy in the corner town. Mependezo metupia vitu vya brasi juu ni Louis la Gucci celebrity na gome fanyi kushi in vaisutu sin shushin kwa round na ni kupa saldu sin tusi kwako mi I'm lost and found so zushu sin pushi nongeze mojuzi mafundi kugando none nuksu none mpuzi ni down na kustok hadi TikTok neza tundisha ngome ka hey song na mvutia kama rain chong kwa uzuri unapigia bao kama ping pong na kwa uzuri uko peke yako unafanya nizidishe kuhaso silali na lala macho na kuisha mali kubali hakuna
hali ya karota usije toza weni baliki kupeleke kwa mapusa mali ya roza usije toza weni baliki kupeleke kwa mapusa
achia shisha
achukucha zimemona memona kaka shushwa
achia shisha Achino, kibabe, kimambi, bas fos kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, bas fos kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, bas fos kibabe, kimambi, kibabe, kimambi, bas fos kibabe, ishu. Nike stock hadi TikTok neza tundisha ngome ka hey song na mvutia kama rain chong kwa uzuri unapigia bao kama ping pong na kwa uzuri uko peke yako unafanya nizidishe kuhaso silali na lala macho na kuita mali kubali hakuna zaidi yako angosha wanama Pushu wana man, boy wana man, papi wana man Angosha wana man Hello
Mr. Bambus Mr. Bambus